lela ukhoko onke wephela esidlule kubo izivunguvungu esizeqile uzungangikhohlwa uzungangikhohlwa ukhoko onke wephela esidlule kubo izivunguvungu esizeqile uzungangikhohlwa
and then you're gonna push it from this side.